Exclusive from Queen Jam or
legendary time catch a wine up a stand on the bamba. Now siwezi sema sana, tena siwezi bonga sana. I never had a type in my life when it vibe down the bamba. Na siwezi wacha nyama, tena waskulagi sana. Leo silali, nikukesha mitungi na washa na choma. Tena sijali, yame washinda yao yetu wataweza. Leo silali, nikukesha mitungi na washa na choma. Tena sijali, yame washinda yao yetu wataweza.
Mapenzi mini profesa ajue yo, hakuna na mambo ya juu juu juu. Oh my love, najua Mungu atatulinda naomba. Oh baby, leo silali, nisho bote tunaitagizia dorime. Bili ya hali, hakikisha yo bila sipewe mwingine. Leo silali, nisho brute tunatakizia dorime. Natamali ubavu chuma upande mwanaume wa shine. Watati
finale,
oh, watatu penda
finale.
Wefari
finale,
kuliza kipenda
finale.
Watati
finale,
oh, watatu penda
finale.
Wefari
finale,
kuliza kipenda.
From TwinJams.com.